This is the African music mix on the Voice of America.
Breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
I get butterflies every time you utter a word. They flutter inside me, and still you don't see.
Every time you utter flutter inside me, and still you don't see. I get butterflies every time you utter a word. They flutter inside me, and still you don't see.
There is no tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
Yeah. African music mix The best African music is right here.
Achana now,
watu wanapaka tope jina lako.
Achana now,
watu wanataka umkosee Mungu wako.
Achana now,
wanataka kupotosha dira yako.
Sema achana now,
nafungua ubongo natoa fikra za utumwa kichwani. Kipawa cha toka kwa Mola wala sijatumia ubani. Sistapi kupata chato watu wanadhani rapu tani. Rapu biashara bwana, ila angalia usipate sala. Kuuza vitumbua pipi mandazi zote biashara. Usidharau hizo biashara, watu watakuangushia msala. Wasomi wengi wamesoma kwa kutumia hizo biashara. Mashahiri sibatishi na nitauza nyingi na kala. Na sio utani, nyota kwangu muonekana biashara. Wanago ni rafiki zangu tena wakina. Weuliza maswali mengi majibu misina. Nakupa rap shule, mashairi yangu yana vina.
Watu wanachoga sana juu yangu.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina langu.
Achana nao.
Watu wanataka nimkosee Mungu wangu.
Achana nao.
Watu wanataka potosha dira yangu.
Achana nao. Watu wanachoga sana juu yako.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana nao.
Watu wanataka umkosee Mungu wako.
Achana nao.
Potosha dira
yako. Sema achana
nao. Mimi yakina biashara ndo ajira. Kama nyimbo zuziki basi weka subira. Sista piku pata jina, watu wanapata sira. Waleta choke binafsi na kupanda miziza fitna. Kwa nini tusihishi kama dogo na pina? Alichoke tupe mambo tukate miziza
fitna. Wanachoke binafsi, achana nao. Sista pie, achana nao. Wanachoke binafsi, achana nao. Mali brain, yeah, azifai. Izo chuki binafsi, azifai. Masela wote, yeah, azifai. Izo chuki binafsi, azifai. Tuziacheni,
yeah. Wakata wapasuke kwenye stage wanguke. So kama najua kurapu tu, hata kurusha tu. Awataki tuisho nataka tufe. Amiti nipe biti kwa mashairi na wakurupushe. Nikate mizi za fitina mizigo ni rononi shushe. Sitaki kizuizi mbere yangu hata mtu huyu ni wangushe.
Watu wanachoga sana juu yangu.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina langu.
Achana nao.
Watu wanataka ni mkosee Mungu wangu.
Achana nao.
Watu wanataka potosha dila yangu.
Achana nao. Watu wanachoga sana juu yako.
Achana nao.
Watu wanapaka tope jina lako.
Achana nao.
Watu wanataka umkosee Mungu wako.
Achana nao.
Wanataka potosha dira yako.
Sema achana nao.
Kitokacho kwa Mola kama kitorubuniwa. Ni sawa na skali vitani abadili nia. Ongeza bidii kwenye stage safisha njia. Funga masikio fanya utakavyo kwa nia. Sikiliza ushauri wa watu panapotakiwa. Ufikirie kwa kina kisha tunga jumbe kwa vina. Wapo wengi wanasema kwao wapate jina.
Wacha sema atakavyo kwangu mimi ama
Kristina. Wanachuki binafsi, achana nao. Sister P, achana nao. Wanachoki binafsi, achana nao. Mali brain, eh, usiwafate. Wenye choki binafsi, usiwafate. Sister P, eh, usiwafate. Wenye choki binafsi, usiwafate. Mali brain, eh.
Tell your friends about VOA Africa. Music, sports, and news.
Congo Sinja.
music commercial free on your favorite radio, VOA Africa. Of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Makoro Atoti Part 2. Lady Lando, Yakumipaka Benjamin Gima, Kiddy Kiddy Maji Maji Rodo Joko. Atoti Part 2. Get up, get up, get up.
chako.
Kelo kama, kelo kama, choti keto kama, keto kama, choti mito kama, mito kama, choti, a choti. Kelo kama, kelo kama, choti keto kama, keto kama, choti mito kama, mito kama, choti, a choti.
Nyako mi anvile tunataka raka raka pinyo malo yingo ga. Tatuti yingo ga yingo ga musi pinyo. Tatuti kelo ga kelo ga musi kelo. This way, that way, I go do it my way. That's what I want my team. I got you from away. So you can hear it, you hear it. So you can run it, bend it, do it. You can hear it, bend it, do it. That's what you think they kill it. Again, my meal, Maratoti.
What you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
عذبني تعبني غلبني بس ارجع اظلمني احرمني اقلمني بس ارجع دلوقتي شوف حالي اللي غيرته بعادك وانا حرضة بسودك لو تجرح
From Niger to Bongo, the African music mix.
Yeah.
Food for thought and good for your feet. The African music mix on The Voice of America.
tell your friends about VOA Africa music, sports, and news.
Bebe, bebe, bebe. back to here.